the darn records.
How many for mama Joe?
Lila.
Feeling fire.
Napiga goti kwanza kwa Mungu Baba. Peke yangu chumbani nafanya ibada. Nashukuru kwa Mola kwa vyote ulivyonijaza. Ila leo nina jambo naomba nisikize Baba. Sema Baba, sema neno nikuelewe. Mbona watu wema kwako kuja wachelewe? Ulimchukua mama, ulimchukua baba. Enzi mimi nasoma alafu nadaiwa ada. Najue imeshaandikwa so lazima itimie. Kila nafsi kufa ndo njia tukufikie. Nipe basi darasa, toa neno nitikie. Kila tunawataka na unawataka tuambie.
Umeniweka kwenye kiza, baka ndo najiuliza. Haumenifumba macho, please sema. Mbele sioni tena, mbele sioni tena. Daddy sema, please sema. Mbele sioni tena, mbele sioni tena. Please sema, sema.
Sioni nuru, machoni naona giza. Mfungwa huru, miraya sina visa. Taki kukufuru, domana minauliza. Sema basi niwe huru, usiniachi nikiwaza. Jana nilikuwa na brother,
kaenda.
Nyuma nishampoteza dada,
akaenda.
Memchukua Nyerere pacha wake JK. Kampenda Mkapa na Magu, kwa kweli mime ni pain. Paka naogopa na hisi za miangu kesho. Nipe ratiba nijue siku yangu special. Tumombe Mungu atujalie mwisho mwema.
Umeniweka kwenye giza, baka ndo najiuliza. Haumenifumba macho, please sema. Mbele sioni tena, mbele sioni tena. Daddy sema, please sema. Mbele sioni tena,
tena.
Bele sioni tena, please sema, sema.